waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa weli socda khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee dalkan Australia iyo warbaahinta Facebook kadib sharci dowladdu ay sheegtay inay mar dhow ansixin doonto. Tasmaniana waxay dib u furtay xuduudda ay la leedahay gobolka Victoria. Qasnijiga dowladda federaalka ee dalkan Australia Josh Frydenberg ayaa sheegay inuu la hadlay Mark Zuckerberg mar kale kadib markii Facebook uu mamnuucay wararka ay leeyihiin warbaahinta Australia oo lagu daabaco barta Facebook ama lagu wadaago. Mr. Frydenberg ayaa sheegay inuu wadahadalkaasi la yeeshay Mr. Zuckerberg saakay oo bishu ahayd 19 halkaas oo uu mar kale ku celiyay sida Australia ay uga go'an tahay inay fuliso sharciga ay ku doonayso in Facebook lagu khasbo inay lacag siiso warbaahinta Australia oo markaasi wararkooda Facebook uu la wadaago dadka. Waxa uu sheegay khasnajigu inay isku raaceen inay sii wadaan wada hadallada, sidoo kalena uu mar kale la hadli doonaa ninkan marka la gaaro Sabtida ama Axada. Hindise sharciyeedka loo bixiyay Media Bargaining Code ayay u badan tahay in la horgeeyay aqalka sanadka asbuuca soo socda. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa dafiray inuu ogaa kufsi la sheegay in lagula kacay gabar u shaqeyn jirtay xisbiga Liberaalka ka hor waqtiga isagu uu sheegay inuu ogaaday. Britney Higgins ayaa sheegtay in uu kufsaday nin la shaqeyn jiray, taasoo ka dhacday aqalka baarlamaanka kadib markii habeen ay soo wada caweeyeen 2019. Mr. Morrison ayaa ku doodaya in xafiiskiisu uusan ogeyn kufsigan la sheegay wixii ka horreeya asbuucii lasoo dhaafay, isagoo weliba sheegay inaan lalaba socodsiin arintan ka hor isniintii lasoo dhaafay ee bisha Febraayo ay ahayd 15-ka. Laakiin fariin dhanka telefoonka la isku dhaafsaday ayaa arintaasi su-aal gelinaya, iyadoo nin kale oo isaguna xisbiga Liberaalka u shaqeynayay uu u sheegay Miss Higgins 2 asbuuc gudahood dhacdadan inuu la hadlay mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra-iisul wasaare Morrison. Mr. Morrison ayaa se dafiray inuu dadweynaha iyo shacabka Australia been u sheegay, waxaana uu sheegay inuu hadda ka codsaday xafiiskiisa in arintan la baaro oo la baaro shaqaalaha iyo telefoonadii laysu diray.
If there was anything different here, I would like to know. I want to know, and that's why I've asked.
Haddii wax ka duwan ay soo baxaan, inaan ogaado ayaan rabaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Waxaan doonayaa inaan ogaado, waxaana hadda ka dalbaday xoghayaha xafiiskayga inuu soo baaro talooyinkii hore la ii siiyey. Waxaana sii wadi doonaa inaan dadka si furfuran oo daacada ula hadlo, laakiin tan ugu muhiimsan oo aan diiradda saaraya waxay tahay, ayuu yiri, inaannu wax ka qabanno dhibaatada jirta. Larissa Waters oo ah senatarad ka tirsan xisbiga Greenka ayaa iyadu sheegtay in dib u eegid xafiiska gudihiisa lagu sameeyo oo ku saabsan fariimahan telefoonka ee laysu diray aysan ahayn wax la aqbali karan kuna filan, waxayna wadaa dadaal ay ku doonayso in baaritaan ababliga lagu sameeyo dhacdadan kufsiga ee gabadha la sheegay in lagula kacay iyo sidii looga jawaabay arintaas oo ay rabto in la qabto markii baarlamaanku uu dib isugu soo noqdo asbuuca soo socda. Premierka Tasmania Peter Goodwinna waxa uu sheegay in gobolkiisu dib u furi doono xadka uu la leeyahay gobolka Victoria marka caawa habeen markii la gaaro. Tasmania ayaa hadda Victoria waxa ay ka dhigaysaa meel khatar badan oo coronavirus aysan ka jirin marka la gaaro 12:01 oo bisho ay 20 tahay waa caawa habeen barki daqiiqad kadib, taasoo macnaheedu yahay in dadka loo ogolaanayo inay 2 gobol u kala safraan iyagoo aan looga baahnayn inay iskarantiilaan haddii aysan soo marin meel COVID-19 uu aad ugu badan yahay. Mr. Goodwin ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhowaan yimid Tasmania ee Victoria ka yimid hadda loo ogolaanayo in karantiilka ay ku jireen laga saaro. Waanu garan karnaa, ayuu yiri, saameynta xanibaadahani ay ku yeelanayaan dadka aad baana uga xumahay, laakiin marna raalligelin ka bixin maya, ayuu yiri. Wax kastoo suuragala oo aanu ku doonayno inaanu ku sugno ammaanka shacabka reer Tasmania, ayuu yiri. Dhanka kalena Hobart ayaa noqonaysa magaaladii 2aad ee magaalooyinka waaweyn ee dalkan Australia oo kansashay xafladaha Anzac Day-da la qabtay ee sanadkan, isagoo sabab looga dhigay faafka xanuunka COVID-19. Qoys saddex qof ka kooban oo reer Victoria ayaa laga helay xanuunka COVID-19 in ka badan asbuuc kadib markii laba ka mid ah ay joogeen ama ku noolaayeen hoteelka Holiday Inn ee ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Melbourne. Mid ka mid ah waalidiinta iyo mid ka mid ah caruurta ayaa ku sugnaa hoteelkaasi kadib markii ay ka soo noqdeen dalka dibaddiisa bilowgii bishii Febraayo. Wasiirka caafimaadka gobolka Victoria, Martin Foley, ayaa sheegay in dhammaan qoyskan oo dhan had ay gurigooda ku karantiilnaayeen wixii ka dambeeyay 7 bishan Febraayo kadib markii mid ka mid a shaqaalaha hoteelka ka shaqeeya xanuunka laga helay waa COVID-19.
All three had negative tests, multiple negative tests between the 10th and the 12th of...
Dhammaan saddexdoodaba xanuunka waa laga waayey dhowr goor oo kala duwan ayaa laga waayey intii u dhexaysay 10-12 bisha Febraayo. Dhammaantoodna dadkaasi hadda gurigooda ayay ku karantiilan yihiin. Dhanka kalena golaha deegaanka ee magaalada Melbourne ayaa dib uga noqday go-aan hore ay u gaartay oo ay ku doonayeen inay ku kansalaan xafladda ama festivaalka Mumba la yiraahdo ee sanadba lagu qabtay magaaladan kadib markii carab ballaaran oo ay uga timid bulshada. Duqa magaalada Melbourne Sally Cap ayaa sheegtay in go-aanka ay ku kansashay dhacdadan sanad walba la qabto markii ugu horreysay taariikhda ay ahayd khalad. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian waxa ay sheegtay inay iyadu si aada u doorbidayso in dadka laga tallaalay xanuunka COVID-19 oo keliya ay ka shaqeeyaan nidaamka karantiilka hoteelada ee gobolkaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolka aan laga helin wax kayso oo coronavirus ah 33 maalmood oo isku xiga, iyadoo laba kays laga helay si dadka hoteelada ku karantiilan. Gobollada oo dhan ayaa hadda isu diyaarinaya inay dadkooda ka tallaalaan xanuunka COVID-19 marka laga bilaabo 22 bishan Febraayo oo maalinta Isniinta. Miss Berejiklian ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in dadku ay qaadan doonaan tallaalada, gaar ahaan dadka ka shaqeeya karantiilada iyo xadka dalka, ayay tiri.
I think it's only fair that people who are in that situation are offered the vaccine first, but also...
Waxay ila tahay in ay caadi tahay in la filan karo in dadka ku jira xaaladaas marka hore tallaalka la siiyo, laakiin waa fahmi karaa waana garanayaa, ayay tiri, in aqlabiyadda intooda badan ay doonayaan in la tallaalo. Laakiin ciddii aan doonayn, ayay tiri, anigu waxaan aada u doorbidayaa in dadka tallaalka qaatay ay noqdaan dadka ka shaqeynaya nidaamka karantiilka. Waxaa jira kumanaan qof oo kale, ayay tiri, oo rabi lahaa inay halkaasi ka shaqeeyaan sababtoo ah waxaan doonaynaa inaanu hore u socono oo aanu yareyno khatarta qof walba uga imaan karta COVID-19, ayay tiri premieradu. New Zealandna waxa ay diiwaan gelisay hal kays oo coronavirus ah oo dalka gudihiisa la isku qaadsiiyey, kaasoo lala xiriirinayo dad horey looga helay xanuunka oo ku sugan magaalada Auckland. Maamulayaasha ayaa aaminsan in qofkan laga helay uu yahay qof la deganaa qof horey looga helay xanuunka. Saddex kays oo cusub ayaa horey looga helay xarun lagu karantiilo dadka New Zealand jooga. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Australia Kevin Rudd waxa uu sheegay in waxa loogu yeeray in warbaahinta Australia laga dhigo sida Fox News oo kale ay khatar gelinayso inay dhiirageliso waxa loo yaqaano kooxaha garabka midig ee xagjirka ah. Digniintan ayuu ka jeediyey dhegeysi ka dhacay aqalka sanadka oo lagu baarayay kala duwanaanshaha dhanka warbaahinta ee dalkan Australia, waxaana uu hadalkaasi si toosa ugu beegsaday doorka Robert Murdoch iyo warbaahintiisu ay ku leedahay warbaahinta dalkan Australia. Mr. Rudd ayaa ku doodaya in News Corp oo ah warbaahinta Robert Murdoch uu leeyahay ay isku khaldaan ama isdhexgeliyaan aragtiyada gaarka iyo wararka saxda, taasina ay wiiqayso dimuqraadiyadda dalkan Australia. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay, waxaana uu ka walaacsan yahay oo khatar ugu jirnaa, ayuu yiri, in arrintani ay abuurto nidaam siyaasadeed oo la mida kan Fox Newsku uu ka sameeyey dalka Mareykanka. Saadaasha hawada Brita oo sabtiya magaalada Beth waa cadceed iyo 31, Adelaide qayb ahaan daruur iyo 28, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 33 digrii, magaalada Sydneyna waa roobab iyo 27 digrii, halka Brisbane ay ka tahay roobab iyo 28 digrii. Halkii Australian dollarna waxaa lagu sarifayay eber dhibic 78 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
madonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.